Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi tuarima, exercise 5.
This time, let's pretend that you are talking to the person in each of the illustrations. They will each respond to your greeting and question. Begin your greeting as soon as you hear the number of the illustration. Hei tauira ēnei. These are examples. A.
Tēnā koe tama hai.
Kia ora e hoa.
Kei te pēhea koe tama.
Kei te pai.
E.
Tēnā koe e hine.
Kia ora e hoa.
Kei te pēhea koe e hine.
Ka nui te pai.
Tahi.
Kia ora e hoa. Ka nui te pai.
Rua.
Tēnā koe e hoa. Kei te pai.
Toru. Kia ora e hoa. Kei te ora. Whā.
Tēnā koe e hoa. Kei te pērā tonu.
Rima.
Kia ora e hoa. Kei te hia inu.
Ono.
Tēnā koe e hoa. Kei te hia kai.
Whitu.
Tēnā koe e hoa. Kei te ngenge.
Waru.
Tēnā koe e hoa. Kei te māuiui.